back in the business. Five star music.
Here's another one. Here's another
King
one.
King Leo Kuna.
Touch, touch.
Mitchell Russell.
Niambia nini sasa mbacho sikijui na cheka na we
siku
ukikucha sikujui bia nyingi na misupu wa subuhi nyumbani na itwa dingi na vichucha vipumui party kama siku yako ya birthday au tuseme hii ndo last day basi we kiwashe kabla hata huja pass away yellow, yellow, yellow subai parking iko fresh shika yellow kalem subai na party so kila siku watoto ghetto furai morabu kauza mafuta hii ni kero Dubai Arusha Ngorongoro kula nyama Kulala Morogoro pati Dar es Salaam Kwenye vichochoro so ruksa kuinama Shanza migogoro ya wanaume kusimama Habari za kauta na so Mr. Vita
Eni mnataka maze
Mr. Big Black Robaya kwenye kazi naitwa Mr. Hitra
Nezi habari za angani
Call me Mr. Bieber
Niki uno tu Aina garama ina nguvu niki uno tu
Oh yeah
Niki uno tu Ulipi nyama ulipi pia niki uno tu
Playlist ya nyimbo unazopenda utachezewa Pombe unazokunywa utaletewa na utalewa Kanza mapapara baka homu utachelewa Jokofu liko wasi towa chupa weka chupa Magaradi kama nguo unazo chupa Towa kazi weka kazi mambo super Lada tumaifazi kama linafofanya duka
Mama mama
Mama mama
Kula nyama nyama
Nyama nyama
Baka jua lina
Zama zama
Zama zama zama
Zama zama
Tungi likikata nalifata ata boda Amri marufuku wa mnamtu kwa giza soda eh? Tuko pamoja Yeah yeah atoja Mdogo mwaga ugali wakubwa tumwage mboga
Bogus Aina garama aina nguvu ni kiuno tu
Oh yeah
Kiuno tu Ulipi nyama ulipi pia ni kiuno tu
Oh yeah
Aina garama, aina nguvu ni kiuno tu
Oh yeah
Ni kiuno tu Ulipi nyama, ulipi pia ni kiuno tu
Oh yeah
Dance, dance now Ina vida, dance now
Mama, also got the feel
Dance now Ina vida,
we baba
Dance now,
say baba
Ina vida, dance now Ina vida, dance
now Mama, also got the feel
Dance now
We baba
Usione Musa kapita kwenye maji ya bahari Kwa kutumia bakora yake Na we Firauni kataka kupita pale pale Utazama